sotukio sendizibone ndilawo phambi kwamaza ndibukubukulu bakho saka imizi njengenkonjane phantsi kweblorho okwesikhatshane ngalami wakhatshwa ngojongilanga abaliwaka izidangazo bubele bakho ungumphathisi hayi awuzenzisi wandishiyela amanzi ohlamba indlela ulwandle luchile liza ligqithile ulwandle luchile liza ligqithile amba nkosazana wenu Mengo kanya ambango sasana Side sidi bane andisuthu sendizibone ndilapha phambi kwamaza